Yeah, yeah. Baby una utamu wa pipi ziraha mswiki ntazipata wapi popote utapokwenda sikosi sikuashi wapate nafasi penzini nishafunga fesi uko peke yako we kwangu utoki unanipatia nanijulia naniwezea oh my queen nanipikia nanifulia nikizidiwa Ubaridi baby likuwa barafu Nipo nawe sasa napata rafu Nitake nini nisipate my waifu Tujichunge, tuchunge benzi letu
Darling, ah. oh darling
Yomba sweetie
Darling, mm. ah darling
My vanilla baby
Darling,
hey, hey, hey.
oh
Kistura wangi
Darling
oh, oh, oh.
Darling
You're my sweetie Oh, my signora Kokote wenda pona taka kulinde kwa kingora mm-hmm. Wepeke ndonga nipara Ukichoka za bongo takikisha na kuanga kwa dola Tukigombana, mara zote na kuaga mkinya Taki ukose amani, amani Benzi pingu mepana, menificha sitoke mazima Nikubishe minani Amimimimimimimi oh. Asa ukinyacha taenda kwa nani Nao taenda kwa nani Imebawa kwe wote abado ni ani Pika moro kumshinde shetani Atwe wote maeshani Ukipanga wondoke basondoka na mimi Ubaridi baby likuwa barafu Nipo nawe sasa napata rafu Nitake nini nisipate my waifu Tujichunge, tuchunge benzi letu
Darling,
ah.